Radio Tron.
Na enjoy mapenzi ananipenda walai. Squeeze kibosi, acha njidai. Penzi limefana kama suti na tai. Imenoka raha tu chumbani bafana bafana. Kitandani ananicheze shashere. Nimeoza moyo, maini, maini paka bandama. Endo kucha, kani kuna kipere. Asa, weze nula tulali.
Kitanda cha moto.
Wakubwa tunakesha kulala
tuache watoto.
Usiku ndo hatari.
Moto juu ya moto.
Tunaziama sayari.
Yani chocho juu ya chocho.
Mina yeye bam, bam, bam. Yendo hawa mia dam, dam, dam. Weze nupenzi letu tam, tam. Mina yeye dam, 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 dam.
Zuchu, chu, chu, chu.
My baby, good morning. Itika, how are you?
How are you?
Misiko fine, toka jana usiku. Nisipo kuona tu honey. Mi pressure ya waju. Naogopa vinyani visiku ibe maibu. Kole kole, oh, ananilisha na shiba. Kisha ananipa pole. Oh na na
na na na, oh no no no. Tena shana, I love you momo. Na tukigombana, tulize mishono. Tunajuana, tachoka midomo.
Weze nula tulali.
Kitanda cha moto.
Wakubwa tunakesha kulala
tuache watoto.
Usiku ndo hatari.
Moto juu ya moto.
Tunaziama sayari.
Yani chocho juu ya chocho.
Mina yeye bam, bam, bam. Yendo hawa mia dam, dam, dam. Weze ni penzi letu tam, tam, tam. Mina yeye dam.
Tulize mishono. Tunajuana. Mtachoka midomo.
Comic Slicer.